Squad B, Jalwa, Ready Manta,
Kia Leka, this all I like be.
King Copper,
power on that straight boy.
Ibi ngome kajunge ingo, inangu chani tembu.
Inangu chani tembu.
Ibi ngome kajunge ingo, inangu chani tembu.
Inangu chani tembu.
Ucha ya pia nunga yango. Ungera pia nunga yango. Ucha ya pia nunga yango. Ungera pia nunga yango.
Nyingambe.
Nebebe sende yo.
Pinyingambe.
Dunia no wanteka, dunia no wansukuma, dunia no wanzalawa. Me don't care, me don't care. Ne tata ya sawa, eno dunia ya sawa. My God eya, my God eya. Moto zalawa bwerere, moto sukuma bwerere. But dunia life is short, he's hot.
Ibingome kajunge ingo inangu chani tembu.
Inangu chani tembu.
Ucha ya pia nunga yango. Ungera pia nunga yango. Ucha ya pia nunga yango. Ungera pia nunga yango.
Nyingambe.
Nebebe sanda yo.
Pinyingambe. Nyingambe.
Etanu daka yo.
Pinyingambe.
Sayo mitunu wangu Neja nyegu tika sayo mitunegu Junyegu negane kaginu wangu Wachegoti watoku gichandu kakeni Kaginu ware yu adoka chithiti Ati umateke na vedu nyatiki Kani kukiri pare kwa madaru nish Kwaza washindu dama kula ongu gima nyalu wit
Unani sara wapure Unani chukia apure Kamemi imutu kama nyinyi kama nyinyi munani sara wabure munani chukia bure na mimi mtu kama nyinyi.